Black Market Records.
It's your baby.
Ha, what's it for us?
Man, Bill, here.
Hello, stranger.
Ati, overload, masanya overdose. Naziki shika sana pigwe mechino Simon. Kishojo ni bagina napenda vitu long. Bado ni mjaka na po nyuma mevaload. Ati usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Ati, 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 skia. Masanya narendile mkula kiwa pirates. Minini ya blue na nasema pendi handshake. Nilimdigitha nyongi nikajipata niko kwa earth. Kweka lindi lap dance nikamfanya kuwe hot cake. Manze ni wajuja na kinyesha pendi napkins. Labda matan cake tukisorora pancake. Niliingiza nikatha nini kwa lap test. Na nikamali jo wakuna time ya mic check. Ukiniguza atijume guza lineage. Manote ni za taondula nimetowa Nike. Mini upiga dry cake bila mate. Womanze lini snob nikate kadima dhake. Usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Ati, overload, buda usi overload. Ati, overload, buda usi overload. Ati, overload, buda usi overload. Skia.
Ati team teka sesa toka. Niki flow bit naitisha mbaka sosa. Iyo pusi na kujianga di kwa kona. Nani one so nikisha icheze ya poka. Na design ya nikani meziokota. Nikasembe na badilishi ya gamboga. Kako field kashimoka weekendi. Kiberi lazima nione pedi. Nicheki ya kimedi na vile nimemedi. Na niju ya kihedi sirudi ya gijis. After nimemalizi. Maneno za ushenzi miti nikitingiza. Uli niona wapi vondo na kauliza.
Usi overload beba kitu simple easy. Mtata nini mechizi mwakilisha kila wiki. Sirudi kwa ex jwa meni mbia niente vest. Ni nani yako kwa kija mneza guess. Nikisha ipiga one shot sirudi. Tambo nani overload na usta na kwa mood. Kwangu mazoea si lazima ka revision. Production tunaifanya tukia mechi cheki attention. Usi overload hata kama wameboard. Usi overload hata kama me afford. Usi overload tunaifanya next session. Semester ni bob super week ni underration.
Usi overload. Overload buda usi overload. Overload buda usi overload. Overload buda usi overload. Overload buda
usi overload. Usi overdose. Mchezo kuigiza so hapo sifinye pose. Pongi unaza swim maduda ni uko coast. Mucha pili ya mambling lifestyle like boss. I staki tena stress. Nipate na mistress. Kabla tuja enda dose na finya finya hizo breast. Unaifanya kiwa rojo dinki mboga swezi tense. Una ride kama sinki na jifil niko kwa bends.
Easy forms inajatu sana. Overload buda zime chrome. Tuko zone, bado tunaload. Overload, buda overload. Easy chomo na choma tu sana. Over the road, pale tukwa chomo. Overload, buda unaload. Overload, buda overload.
Usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload.
Double L.
Overload, buda usi overload.
Ume overload, so punguza hiyo load. Kazi ni ya God, inafanya nina nod. Nimenyua fudhe jana dike inawasha. Kaa huja overload, nasema lahasha. Bubble bubble fist nina ham. Nikichu kama bubble bubble gum. Nimekula luku, nimeshiba tu omena. Nateka tu makena, mkrizi kama fena. Ziggy tu fena, diligent flow. Nimechill na kiwhite, daily ni mafight. So far so good, sure mna ni like. Big dogs barking, mimi na wabite.
Speed overload. Overload buda usi overload. Overload buda usi overload. Overload buda usi overload. Overload buda usi overload. Ati 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 skia.